chira makamba imitoma niye kurira kubimata zomwa mi izamu amwumba namajwi yurucandege mubyiho umwami dukorera
abageze mu miryango biranga tukugezeho yeee